Yeah, young star, Lebanese generation.
Westside Music Block.
Jerry, Sancho. In case you don't know, Ukwa. Yeah. Arizuana, Barimwanana, Bao Kiboma, Sutakwa, Uchoira, Niliima, Nitokwa Stata, Likafari Tata, Bonavani Wifa, Kinayari Teniko Nafani Wifa, Zeze Zala Nafaza Ninye Mifa, Kware Kwa Skoro number one in any pasta, Kono certificate Felela Mwama Shasha, Niva Tai Stylo Yakafa Kambe na Shansha. Vao maheta kafela na miposha. Era, kina man, master, young star, ukwa. Kina yariteni, bona neketeni. Anina nikoi nikono libya nariteni. Makero, kivanyi, nani ukwa silami. Ripuzo za vukuba sewe na kizani. Bario azuba, seo nikakuza. Famkanda nikatotola we na kiwe na chikuza. Na boi na kulimba, anzu sibi malumba. Alifatiki pandimba Luba takutuma Inge vene buga
Tiger yeah.
YK tiki yao yeah.
Yo Jerick, game time yeah.
Mama told me sit down Tusa ni kuwa ni dig down Mama was even celebun Toko kutusa ni boom 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 Terrify mess up Pillow waka fair up Okay, munife bina ni kale Kuya mwa ghetto nchwele Like come for boots and like a fool Say talk when you get Not kun siachwan Muzive kamusa na tamwan Maziva upilo wa micha Uta ta mucheze kwa teni wapa Pa vomu na mina Kusatonga mwana mina Na kupa wa shemi ni chimbule Kufuta mwari hele ni chumbele Kona mai kuto aka Na milata wa shemi baka Out Yeah YK diki yao Out
Downloaded from WestsideMusicBlog.net
Jerick on the beat.